Present music vibes.
Mr. C.R.G.
Tekete, mapenzi we nilete, nilete ya kwangu mi peke yeyeyeye. Sina bari zao zozote, nimetuliza mchecheto. Misifuatagi maupepo, manitulizage mapepo. Saka ni changanya, utaki ni kwambie. Chukiza mbimbaya, manzako ni chupe. Baby girl, silete masepene, kitu gani kama shida mapene. Shika kipunda tuliza kitenesi Maria.
Exclusive to Zed Music Vibe.